you know what I'm on. As you know. Angosha wana man.
We tangu jwe mina kupendo mekwa fake fake. Mekwa hale weki, walo seme zeki. Mina kechi kechi, najificho mekwa mseki zeki. Kankara mina jio yobe keleni. Sankara toka choz na nitiriri. Ankara mo, hasararo, when no taka udance with the star. Kipata your chance utafra. Yeah, you're on the trend ya kija. Kwa zaida friends utamnganga. Nia, hakuna mbaya pendi raw. Mambo ya kichenji ukukata. Pia, how do you pretending we ma. Au chaka shenzi wa kuchapa. Kimbia, hey,
bora nishi mbali. Mbali, hey, usijuane. Nimechoka.
Changa chini ya flip flops. Fungwa fungwa kamba kama seso. Pasho shoka pange keso. Kuburuzo kama mchanga chini ya flip flops. Fungwa fungwa kamba kama seso. Pasho shoka pange keso.
Hey, Ishu, as you know.
Mwenye kisu kikali, rounding, wana tisha. Kiza kidani, anita, vitu vikali, mashisha, shisha. Ifunde imali, mamisa, Kisu kikali, rounding, wana tisha. Kiza kidani, anita, vitu vikali, mashisha, shisha. Ifunde imali, mamisa,
Bora nishi mbali, mbali, Tusijuane,
nimechoka.
Bora nishi mbali.
Kuburuzo kama mchanga chini ya flip flops. Fungo fungo kamba kama seso. Pasho shoka pange kesu.